omu beke veje wendaga butonde atamfana na nyina muweye wabwe. Kora chilamo change diwe naba anabuli ampetuwe mweta genche sumwe anabula mchalo banyamwe mubagambe ntitata ya gambia anonye chita umundi no kuja muja mwenyeze zoboli yao tusoka mikoroje tuisamu abana anaita kapunta ya bo wangi kwekanale manonye chita we sinze kule kenchu sefe sintasebi angi kuno simu yomba na yechi tumachi zekora banna kude mchalo cheke wange ugomweza abana bebalese mukaga erinnya lyabalimbye ndini na nyosente nibwe twakoma kujamba mpayo mwana kyandese n'endowooza egamba oba olyawo abasajja b'ennusu babasi banyabaana era n'endowooza egamba omwana ono guzalira mu bwavu yabeera omwana bemuzalira mu bugagga bangi tebaba bammwe sikikkaatiriza naye nkiwakoki nti nange tebanga besumbu kyokka bagundi naye kitange yalina kibepekali abakazi bakuuma ebyamaabo mwana wange tobazanyisa bafungisa nyensi eno kubeera wakanga akimanya omwana namba nnye yamujja muziwa baali mulumbe waabwe bakusuula ku migandu ngusimanyi nfiizi kumbe mubozi wa mulimu n'owange eno nabwe kityo basajja bannange mbadde nteesa yesawa twekubunge tukebere endaga butonde buli mbuzi esibwe ku nkondo yayo entuufu kuva mbuto nali neebuuzanga ensonga eno lwaki abasajja naddala abazadde abaana omubuuza bali bameka kuddiramu awo ndi musajja muganda akalembala nti abaana abasajja abaganda mwattu balina siyasa ekyo bakikola okutaakira ennyeeka eno ateebereza kuddemu alina abiri mu omu nga waliwo beyeekeka abalinga mukaaga mu kifo ky'ottamattama ate tajja sirika n'awaayira obuwango bwe butakkiriza ekyo nabomanyi ebyabataka tebaggwa kukyalagana ate bye banyumya beekuusa mbaanaawo abaana olinaabameka yo musika yaali watunyonyole mangu walumbe talina ddiini ate abakazi tobazanyiza abalina ati bwe yeetawula bwagira n'alumika embuuzi wogeza n'osamwasanula yengo tandika otya nti bali basatu nga takuwaye bataano n'ojja owulira enkyakaali ekiro mbikuntaaba n'ababiri omulaga ekitaabo yaani bwe mutuufu ne weetonda otya amaka okusattuka naye bakazi mmwe mutuufuza nnyo ekyuma
yatusibabaana nze muli kwebanga biri kyankeera mu kyuma omugwa omubeeke bejje bwendaga butonde atanfaana na nnyina muweye waabwe
mukazi anzaalidde omwana weebale nnyo naye ye ssaawa nange nveemu omwasi bonna mubambaze bampiteka nti baana bange ŋŋende nnoonye dokitaataabe mu yaayi omugwa omubeeke bejje bwendaga butonde atanfaanana nnyina muweeye waabwe gundi tusiirisa ekimala nedda bakazi mmwe ye ssaawa abaana banyigweko ekyuma leero ekiri mbikomereyo mu baana abagagga basajja batunga muli ku kyokyate mmwe ani yabaatuma ensimbi ezibale kusanga safaari ezitata ne zibasuuza ewammwe leka mbabuulire mmwe gye muzunga entakera kati nkola lugambo ku bibeera ekeeno bakyala bammwe bambi embeera ebanyigajjiribwa ŋŋamba ey'obwomumwe nga muli eri ebweru kye baava baayita ffe abaavu nga saabuzitiuti tujje tuyambeeku baabulidde china era abaavu bayomba nnyo nti nnabaana baabwe mubasibidde mu bikomera ng'abammwe omusaayi teguzaawa mbw era balikimwayo nze nninze lutalaawo nno gye bujja mu maaso ng'abaavu bazinze ebikomera babanja baana naye bakazi mmwe mu kumpanyiza ensi eno abagaka mutu yambe mutu sonde chuma kuboku singa chinja kujuna tera mwe ngambe chikewe raba na zinenda kabutonde nechukulu kuma umana vopyo mbe kafumenti techi yenza chikura nyomu sanga febe china juna katwe ise mwaka po nebe mpiva femujune nyoba tata itekali itenga teliri nyokali chomwa noruzali wechi wejo wejo mchuma mamweke meje tumbwe zani mwape tufu zenda banga no wenzo kujo salika kwanyane wayo kuwe mwe nche chuma dobozi ya mwere nize mwenda ba mama abampa gide biente sa mwena jambu e chuma chije muduke muwe ya bana kubanga muma nye tumbwe za bintufu nze kusita vunzali wele yesu mwe njokera mazi maga kaire nyababi
bama damu basa na mkubampe ya tusibabana nze kulikwe banga mire nchanke la mchuma omu komu beke beje wenda kabutonde atamfana na njina muwe ye wabu bama damu basa na mkubampe ya tusibabana nze kulikwe banga mire nchanke la mchuma omu komu beke beje wenda kabutonde atamfana na njina muwe ye wabu.